detedwa ndi maondo ego bayinwa mikondo bangono bangono utamangitsa maloro mabuye wangali bompando ndirimbitsa moyo ae bangondo igajuluga umabeko kuli ndendere kulutunda ugagula umabeko kuli chitsetsi maluzi agagula umabeko kuli sherede kolo jisoni igagula umabeko kuli chimwemwe ineyo ine itabambana Beni beni, majeke kanini beni, ulimbiga moyo ukalibeda ukalibeda, uyesa kupanga bizinesi, usanja sanja mapulani, kindula gegu mango beza lucheba Omandiga makala ni matiwa nime owina, chakera umwana wangada umwana ndizo kwetela, akale sindina beze zose goma bendine wina Umabeko kuli chimwemwe, ineyo ine, itabambana.